wapi nilifeli, ama pombe lilewa. Leo zimenisha dali, siseme nimechelewa. I don't need somebody to call her my baby. Baridi midadi na haha kwa bedi. I don't need somebody oh to call her. Yeah.